You're with SBS Radio.
Nidaam cadaalada ayay dawladdu ku tilmaantay inuu yahay xalka loogu qaybin karo lacagaha GST-ga ee la siiyo gobollada dalka. Sida laga soo xigtay qasnaji Scott Morrison, tani waxa weeye dariiqa ugu fiican ee wax looga qaban karo. Waxa uu ku tilmaamay nidaam jaban oo uu la jeedo nidaamkii hore GST-ga loo qaybsan jiray. Wuxuuna qasnajigu ballan qaaday in gobolna uusan lacag hore loo siin jiray uusan ku waayi doonin nidaamkan cusub. Dhaqangalka nidaamkan ayaa la filayaa inuu sannado qaato. Inta ka horeysana dawladda federaalka ayaa balaayiin dollar ku kordhin doonta dakhliga dalka. Mr. Morrison ayaa sheegay in lacag badan la heli doono cid kastana ay helayso lacag fiican.
Well, you got to make the pie bigger. I mean, if the pie is bigger, everybody's getting more. And regardless of what their share is, except for Western Australia.
Waa inaad dhaqaalaha dalka kordhiso. Markii taasi dhacdo, gobol kasta wuxuu helayaa lacag dheeraad ah intay doontaba hawga soo aadee. Marka laga reebo WA, sidaan ku sheegay miisaaniyadana, afarta sana ee soo socota GST-da waxaa ku kordhi doonta 6.5 bilyan oo dollar oo ay gaar ahaan keentay ama sababtay go'aamada dhaqaale ee dawladani ay qaadatay. Nidaamka hadda GST-ga lagu qaybsado oo loo yaqaano horizontal fiscal equalization ayaan wax badan laga bedelin 20-kii sano ee u dambeysay. Warbixin ay dawladdu ka dalbatay guddiga fayadhowrka ayaa 9 qodob ku taliyay. Dawladduna 8 ka mid ah talooyinkaasi ayay aqbashay. Laakiin qodobka 9-aad ee lagu sheegay in qarashka si celcelis ahaan loogu qaybiyo gobollada ayay dawladdu diiday. Nidaamka hadda jira gobollada qaniga ayaa kaba kuwa aan qaniga ahayn. Laakiin in heer go'aan oo gobolladu aysan ka hoos mari karin la soo rogay ayaa lagu hubinayaa in gobolna uusan ka hoos marin heerka guud ee dhaqaalaha dalka, taasoo ay hore uga caban jireen gobollada New South Wales iyo Victoria. Mucaaradka federaalka ayaa shaki ka muujiyay halka ay dawladdu lacagahan dheeraadka uga helayso si GST-da ay u gaarsiiso heerka la doonayo. Afhayeenka Labour-ka u qaabilsan qasnada Chris Bowen ayaa rajaynaya in ballanqaadka GST-ga ee gobollada loo sameynayo inaysan jarid xagga maalgelinta ku yeelan doonin lacagihii kale ee dawladdu ay siin jirtay gobollada.
And that states and territories are more than entitled and indeed are obliged to be asking the government. What guarantees does Scott Morrison give that this top-up...
Gobolladu xaq ayay u leeyihiin, waajib ayaana ka saaran inay dawladda weydiiyaan. Ballanqaad ma bixin kara Scott Morrison in lacagahaas dheeraadka ah inay joogto ahaanayaan. Tan kale oo ka muhiimsan, waa muu ballan qaadayaa inaan lacagaha siyaalo kale looga soo ceshanayn gobollada, iyadoo la jarayo matalan lacagaha lagu bixiyo iskuullada iyo isbitaalada. Premierada gobolka Queensland Anastasia Palaszczuk ayaa doonaysa inay aragto faahfaahin dheeraada ee ku saabsan nidaamkan lacag qaybinta GST-da.
It does seem to me to be highly ironic that all of a sudden there's a pie that gets bigger. Where is the money coming from?
Waxay u muuqataa wax aad looga shakin karo in lacagta taal ay markiiba korortay. Xagee lacagtaasi ka timid? Uma adkaysan doona in la jaro adeegyada, gaar ahaan isbitaalada iyo iskuulada Queensland. Waxay u egtahay in lacagtu aysan badan ee been laysu sheegayo. Maalgelinta dheeraadka ee federaalka waa la furi doonaa, taasoo macnaheedu yahay in gobolladu ay siday rabaan u qarash garayn karaan sida inay ku bixiyaan iskuullada, isbitaalada ama kaabayaasha kale. Waxaa la saadaalinayaa in ku dhowaad 70 bilyan oo dollar oo GST ah la qaadi doono sanad miisaaniyadeedka 2018 iyo 2019. Qasnajiga ayaa sheegay in isbeddelkan uu ka hortagayo in nidaamka ay saamayso dhacdooyin kale sida macdantii badnayd ee laga qodayo West Australia, taasoo keentay in WA ay heshe oo keliya 30 senti dollarkiiba. Nidaamka cusub ayaa 70 senti halkii dollar ballo laga siinaya gobollada sanadka 2022, iyadoo gaari doonto 75 senti sanad miisaaniyadeedka 2024 iyo 2025. West Australia ayaa la filayaa inay noqoto tan faa'iidada ugu badan ka helaysa nidaamkan cusub, iyadoo 3.3 bilyan oo dollar oo dheeraada heli doonta sanad miisaaniyadeedka 2026 iyo 2027. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa soo dhaweeyay arintaasi.
Well, I've accepted Western Australia has been receiving a hard deal, and in fact I congratulate Premier Mark McGowan, and I'm pleased that Western Australia, their arguments, the arguments that the Premier's been making.
Waa garowsanahay in West Australia xaqeeda aan la siin. Waana u hambalyeynayaa Premierka West Australia Mark McGowan. Waana ku faraxsanahay in West Australia doodeedii ay sameynaysay ugu dambeyntii la dhageystay iyadoo doorasho soo socoto. Waxay ila tahay in dawladda Tambal ay ogtahay in West Australia aan la siin xaqoodii. Si hayaha Premierka gobolka Victoria James Malino ayaa sheegay inay xaqiijinayaan in lacag badan ay ka helaan nidaamka cusub ee uusan iska aaminayn hadalka khasnajiga.
The devil will be in the detail. We want to make sure that there are no negative implications for Victoria, no way that
faahfaahinta weeye halka aanu eegayno sida loo sheegayo uma sahlana. Waxaan doonaynaa inaanu xaqiijino inaysan saameyn xun ku yeelan Victoria. Ma dhacayso in dawladda federaalka ay gacan lacag naga siiso gacanta kalena ay nagaga qaado.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.